kutainata o te rua karaka. Nā tina whanaunga ko taikite wā e mutu 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 e mutu. Tina tau te kou karaka, kari e te hoki a koutou a tae mati te hoki karaka, a te hia hia pōpō. Kari e te kou te kūtere e uhi te nana te kou, a ora mai.
Te wā tino pai ngā tūro kakakirakira, ngā tihine e whēngi.